Beeralayda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa xilligan ku guda jira beerashada dalagga bariis cadaha xilli lagu guda jiro waqtiga tacabka dayrta, taas oo ka caawinaysa inay ka hortagaan dhibaatooyinka fatahaada maadaama dalagga bariisku uu iska caabin karo biyaha badan. Cismaan Buule oo ka mid ah beeralayda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka warbixiyay xilliyada ugu habboon ee la tabcado dalagyada kala duwan, gaar ahaan dalagga briiska. Waxa uuna beeralayda ugu baaqay inay xilligan xoogga saaraan tabcashada dalagga briiska.
In markaa beeralayda ay tacbaan ama ay tacbi karaanba, doorta waxaa la joogaa xilliga deerta ahaa. Deertani dalagyo fara badan ayaa jirta ee ku habboon in markaa la beerto. Inta badanna waan ka warqabnaa haddaanu nahay beeralayda markaa gobolka markaa joogto ama degan. Waxaa ku habboon in la beerto bariiska ayaa ku habboon maadaama uu yahay gobolkani gobolka ugu wax soo saarka badan bariiska marka loo fiiriyo gobolada kale. Marka inta badan beeraleydu way diyaar garowday, waxaana u diyaar garowday in ay ka faa'iidaystaan xilligani hadda lagu jiro ee deerta ah. Waxayna badi uga faa'iidaysteen inay markaa beertaan bariiska maadaama xilligiisii la joogo. Beeraleydu way ka warqabaan inta badan in uu ku habboon yahay beerashada bariiska xilligani walow lagu kala dugan yahay. Sidee lagu faa'iidaysan karaa marka? Waxaa lagu faa'iidaysan karaa awalan qofka inuu leeyahay beer, cabirkeeda intuu doono ha la ekaado, waa qofka beeraleyga ah waa inuu lahaadaa beer si uu markaa ugu faa'iidaysto xilliga deerta maanta la joogo. Haddaadan beer lehen ma ka faa'iidaysan kartid. Dadka beerta leh ayaa ula jeeda wax soo saarka beeraha u saaxiibka ah. Waxaa lagu faa'iidaysan karaa inaad beerato bariiska waayo xilligiisa la jooga. Waay hadda xilliga maanta la jooga haddaad ugu faa'iidaysan waysid inaad beerato bariiska, waa xilli kale aad ugu faa'iidaysan kartid ama dalag kale aad ugu faa'iidaysanaysid ma jirto. Haddaad tahay qof markaa beeraley ah lana joogo xilliga deerta ahaa, haddaad ugu faa'iidaysan waysid inaad bariis beerto, waxaa waaye xilli kale aad ugu faa'iidaysan doontid ma lahan ilaa deerta kale inay ku timaado mooye.
Beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa xilliyadan oo kale aad u tabcada dalagga bariiska iyagoo ka faa'iidaysanaya xilli roobaadka dayrta.